Ayo, eh, you made this shit.
When I went, ungo wami ngingo wako. When I ungo wami, nifunda wena. Yetanda wena. Sanda sana.
With you.